أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أبطلوا كروضة إسلام ميديا ستعلم مكساقنا وكبتوا لك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم بزا وكتب الله سبحانه وتعالى لتي أتسسين كنيزة نقبل جيو وبروغرام يفيوكو أنكولي ببوزو كم كتب وفقنا وقوارا وضا إسلام ميديا ونكولوا عليرو كواتاندول ديكو كبيجيري نتوغيندا كسميو ليفيريو بسلام Elia Aksam Muzirimu Nasari School, Primary and Nasari School. Weturi, Bidin Lahi Ta'ala, Sumeruli Afiri Abusilam, Nisangibwa Enyenje, Okono, Municipality, Kale, Sumeru Semisa, Urunje Dini, Yafiri Abusilam, Era Lieta Gokuba Waba Nabafi, nga bwe muwulidde abasooseewo bwe basobodde okusomeramu ku kitabo kya Allah subhanahu wataala Al-Qur'an Al-Karim. Yenna yeetaaza okumanya ebifa ku ssomero eryo biidhinillahi taala osobola okutukubira ku nnamba zino wammanga 07 08 19 64 oba 07 8 7 14 atano mu emu oba 07 72 ya director 93 04 37 namba ezo kasitozi kubako oba otuuse uterevu kubikwatagana ku Aksam Islamic Nasale Day and Boarding Primary School. Bidhinillahi taala nga bulijjo mprogramu ya feo kwa mkule vivozo tuba ni mkade wa fe, mkanda wa fe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba mkwa mkule vivozo atenga ye director wa mkono Islamic Institute sekeza ntiyabana mbava kwa Aksam ate tuba tuwala kwa Islamic Institute mchigombi ya biyadhinillahi taala nibongera okuba angurwa mkutegele dini yawe kutegera Allah subhanahu wa ta'ala mwabitaga okuwangala munsi nja kumusaba Sheikh bidhinillahi ta'ala bawe kusalam ate tulabe program ya fwe genda okutambula Sheikh abasalam bawe kusalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبولي لزا باروضة إسلام ميديا نغتلو أنو كسميرو لأفريو بسلام الدون جي أكسام سميرو لنو شيخ عليو جدكو نيري يريمكو ما سميرو أغتوه لزا بانا أبو متين دوسيب أبي كواتغانا نصوما أي الدين abaana abavudde wano ku Aksam mutuufu babeera banjawuluko ku bayizi abavudde wa ewalala n'amasomero amalala weegali agagafaanana tujja kgenda tutambula tugalaga abasiraamu abeekwasa mbu amasomero g'eddiini tegakola ki tegaliimu tubadde omu nga osanga omulaga ndi wala n'amasomero g'eddiini masomero mwegali agafaanana lino ng'osobola otuukirira direkita gwe bagambye nemwogera ku bisale nga ate mwana wattu sibi ebingi nnyo ebikoze ki ebipaaluusi kati tujja genda tuganoonya nga kamera zaffe eza rawuba zikakola ki zigatulaga kati weekwasa kirala mu maaso gaani ga Allah tabaraka wataala naye ffe nga insha allahu taala tutuusewo era olwaleero tubagambye tuli ku Aksam Muzirimu Nasali Day and Prime and Boarding Primary School tusaba Allah tabaraka wataala essomero lyafferi nayuteremu omukisa. Abayizi mujja kubala babi batera okukola bingi nnyo wabula insha allahu taala engeri gye tuli mu programu y'ebibuuzo ekyo tukikoonako kuba essomero lya busiraamu era n'abaliwo baki bayisiraamu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair.
Fikum barakallahu wa jazakumullahu khair. Mukaseera kano kennyini biidhinillahi ta'ala sheikh tugenda kutandikirawo n'okwanukula ebibuuzo by'abasiraamu bano biidhinillahi ta'ala. Kibuuzo ekisooka, muganda waffe abuuza mwannyinaffe agamba nti okuwoowebwa taata nga yakoze taata omuto yakoze omukolo gw'okumugatta n'omusajja azze okumuwasa nga taata ono omuto bagattagana ne taata amuzaala mu maama waabwe so si mu taata waabwe, kiramulwa kitya?
Okuwoowa obusiraamu bwalambika kye bayita wilaya abagaba nga asookera ddala ye taata wani taata w'omuwala. Allah agamba mu Qur'ani fankihuuhunna biizini ahlihinna, muwasa abakyala nga mufunye olukusa okuva eri bannannyini bo. Bannannyini bo tandikira ku taata. Taata waba taliiwo, taata azaala taata asobola okukola omulimu. Inda kathiri min alfuqaha balaba taata akikola. Taata wa taata ye jajja. Abalala ne bagamba nti bannyina basobola okukola ki? Okukola omulimu ogwo singa taata aba takola ki? Taliiwo. Paka olunyiri lwe lugenda paka ku baganda baani ba taata. Wabula taata ayinza okuba nga yawaali ne taata omuto waali. Taata n'awakkala n'agamba nti muganda wange gaba gwaba wadde olukusa yenna wabadde olukusa kabeere imaamu wa muzikiti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Ne taata bw'aba taliiwo tugoberera hayirake ne tugamba nti bwe tuba tetufunye taata ekyali badde kituufu jajja agabe ki? Muzzukulu we nga bwe bagamba bafuqaha abamu oba omwana agabe ki? Omwana mwannyina woona akole ki? Amugabe nga bwe bagamba bwe kiba kivuddewo tugenda mu jiha al-umuma gye bayita amu taata omuto nabo ne batandika okukola ki? Okugaba. Amma li jihati al-um nga baazaalibwa ne mu maama yekka si mu saidi yaani ya taata ebigambo byaba wali mu bingi nga balaga nti oyo tagaba. Gwe bazaaliddwa ku saidi ya maama oyo tagaba okujjako nga taata yamuwadde oluki olukusa nti gaba muwalawo mu mbeera ifaanana bwetyo. Walilmu inda Allah
wa barakallahu fikum. Sheikh ono abuuza nti nika eyaku online lyali eriku online nnaku zino abantu baseereza amasimu kuno kujabu ati nebakoleyako nika nti ono mulabira kuno era mulwe etya?
Nika eya online waliwo bingi byeyinza okubeera nga ebuzaawo naye bangi mbawalimu baagikola ki? Baagiyisa nti kkirizibwa okukola ki? Okutambula. Lwaki? Bagamba nti iza tammati shurutu singa obukwakkulizo bukola ki? Butuukirira. Ekisookera ddala gw'ogenda okuwasa olina okuba nga wamulabako nga nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba sahaba anadharta ilaiha wamulabyeko? Sahaba n'agamba nti simulabangako. Nabbi yamugamba nti unzuru ilaiha mukole ki? Genda omulabeko gw'ogenda okuwasa. N'agamba nti fa inna fi ayunil ansari la shay, yamugamba nti amaaso g'aba ansari agamu gabeerako ensenke. Kati ensenke eno oluusi omuntu ayinza obutagiraba nga talabye ku muntu. Omala kumulabako n'otuuka ewaka engeri gye buli nti obulamu bw'obufumbo bubeera bwa kabanga kaki kanene. Tuuka ewaka ati notandika kwejjusa saakola ki ngate Allah aga nti fankihu ma taaba lakum wewasa ayina kubeera nga taaba laka yani omulabye nga tayibun binisbati lak tekiwoomera matama abiri oba tekinyumira matama abiri naye gwe ayinza okuba nga yakunyumidde nze takoze ki? Tanyumidde. Anyumidde omulala omulala takoze ki? Tamunyumidde. Fankihu ma taaba lak kati kino kiyinza okuvaawo sharutu eyo singa oba tumulabyeko. Ensonga endala kwe kubeerawo wilaya singa tufuna oda okuva eri waliyi nti gaba abaana abo ku online oli n'abagaba tekiina buzibu biiznillahi taala. Era ekyo kizzeewo ne mu busuubuzi obuli mu fiqihi lmustajidda, obuli mu kye bayita nawaazil, ebintu ebizze ebipya, ng'oli agamba tukkirizibwa okutundira ku masimu. Singa kye ŋŋenda okugula nkirabako, teri kiŋŋaana tutundira ku simu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo engula gye yatugaana okugula ng'omuntu bamuzibira, mulimu gharar, okuzibira omuntu okukola ki, okutunda. Tulina okubeera nga tulaba ku ky'ogenda okukola ki, okugula, baleme kuguza feeki, baleme kuguza ngula efaanana bwetyo. Kati singa tawafarati shurutu, obulombolombo bukoze ki, bugwayo, ala baasa bihi, teriyo kigaana kuweweera muntu mu mpowa efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala alam.
Naam, barakallahu fikum. Kiba kikyo nakyo bwe kifaanaganye. Ekirala sheikhi, omwana haramu amya muyinako olukusala okumugaba, mwannyina bwe bazaalibwa mu maama we asobola okumugaba
omwana haramu, oba tumuyite waladu zina, ibnu zina, abeera mwana wa maama we. Nawulira omuwali mujuzi, waliwo abawalimu abamu abaayisa enkola egamba nti omwana oyo kojja asobola okumugaba mu mbeera efaana bwetyo, naye abawalimu baffe baakikuba nga sheikh ibnu uthaimini yakigaana. Naga tekiriyo era tekyalabwako baatusookawo nga omwana w'obwenzi ab'obukojja be bamugaba. Yagamba n'abawalimu abalala abakulu bagamba nti yalimu abo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyogerako ng'agamba nti alwali oba al amiru al imamu waliyu liman la waliya lah, imamu yatwala obuvunaanyizibwa alimu abo abatalina waliyi. Ebbanga lyamala nga talina kitaawe mulambulukufu, alimu abo abatalina ki, waliyi. Naga nti al imamu waliyu liman la waliya lahu, imamu yatwala obuvunaanyizibwa obw'okugaba omuntu afaanana bw'atyo. So abawali mutwetegereze ensonga eyo insha allahu taala. Sala Allah atuwe tawfiiki eri ekirungi. Wallahu taala alam.
Naam, barakallahu fikum. Sheikh ono muganda waffe abuuza nti wawangaalira tebabakkiriza kubaako konna ke balonda naye nebiwozi ba ssente bwe bajja babalawo abajja ne bazironda ne bazitwalira abeetaavu, ate naye mwetaavu bwazironda avunaanibwa?
Kirimu tadaarubu byayogedde kubaaga nti tebabakkiriza kulonda kantu, ate bwalonda wa tebakukkiriza kulonda, kiba kitegeeza tokola ki, tolonda. Naye ala kulli, bw'oba ozironze ozeegabire? La la, lwaki teweegabira? Olw'ensonga nti omuntu bw'aba alonze ensimbi zibeerako nnyini waazo. Ekituufu kiri nti ebirondeddwa obusiraamu bwagenda bubyogerako. Ekyali badde ekirungi eri abawalimu baffe baalaba nti bwe kibeera ne qiima mu community eyo, qiima tutegeeza ne qiima, tutegeezaamu nga kyolonze oli bw'abanga kimuguddeko awulira nga afiiriddwa kiki, kintu eky'omugaso, kikyali badde kirungi kukiranga, kubeerako tukitadde netukikola ki, netukiranga, naye nga tukiranga mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Etya nti eyabuliddwako ssente ajja akole ki, azikime. Togambe yabuliddwa emitwalo gy'etaano ajja azikime oluba tulanze oba tulanze asula buli omu ajja kujja nze etaano gyanzi, oba okiraba? Gambe yabuliddwa ssente zo, kati gwe ng'omubuuza zaabadde mmeka ng'atuuse gy'oli, y'engeri y'obuvunaanyizibwa eyo. Era ng'omubuuza zaabadde mu ki, akugani zaabadde mu waleti, zaabadde mu kaviira, zaabadde mu kino, olwo enanga ya buvunaanyizibwa. Bwebeera nga nte mbuzi tuarifu sana, okirangira ddala omwaka mulamba ngenda olanga bannange waliwo ente yabula, nannyini yajje ng'ajja akubulira kkala, ng'akubulira ne gye yabadde egenda, ente kinsajja n'ebifaanana bwe bityo. Bwebeera nga ŋŋamiya la, tetugironda eyo, tugireka. Nabbi yagamba nti malaka wa taamuha wa sharaabuha, yo Allah yajuwa kye bayita emmere yaayo, esobola okubeera n'ekyokulya kyayo omwaka mulamba, esobola okubeera n'ekyokulya omwaka muki, omwaka mulamba, oba esobola okubeera n'ekyokunywa kyayo emwaka mulamba. Allah yagiwa sitowa mu lubuto. Kyova olaba Allah mu Qur'ani yagamba nti afala yanvuruna ila al ibili kaifa khuliqat abafite mulabange liki Allah tabaraka taala yatonda mwingamia engamia yo Allah kujogera ko bwatu yankizo konsole zikoze ki esigadde wallahu taala aalam so bubanga inacho sanze mu nsimbi ngo kimanchi na kima to cheddiza kitwale bakikole ki kitwale bakirange Allah jakuwe mpira yacho ati nawe Allah jakuwe birungi insha Allah taala wallahu taala aalam
Naam. Barakallahu fikum kale baganda bafa balonda kyobolonze ni wano mu Uganda kisoboka Sheikh. Okitwale bakirangirewa. Naam. Ono muganda bafa buuza nti dua ze basabira abakadde nga bafa. Jimubulire.
Omukadde bwabanga afudde tuganti rabbi ghufirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allah tabaraka wa taala ankusaba onsasiri onsonyiwe ne bakadde bangi obakole ki obasonyiwe obatusasirire nga obakola ki obasasira nga bakyali ki nga bwe batusasira nga tukyali bato edduwa eyo gyoba osaba giyitirize nnyo insha Allahu taala tugisoma hayyan wa mayita abeere nga muzadde womulamu oba muki oba mufu gisabe biiznillahi taala
Naam barakallahu fikum ono abuuza nti profeti adam ne mukyala we hawa bawangala bbanga kimujjana
adamu yamala bbanga ki mujjana ne mukyala we hawa ekituufu lam yunqal ani nabi nassan sahihan tetwakijja ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama mu bujulizi obuli ki obutuufu nga bulaga nti bamala emyaka kumi oba etaano naye ebigambo ebyajja mu isiraeliyaati bingi fihi man qala annahum aashu hunalika ma baina alasri walmagribi walima baga nti bawangalirayo obudde obuli wakati wa magaribi neki ne asiri asiri ne magaribi newabeerawo man qala annahum aashu hunalika bawangalirayo khamsa saati esawa meka naye mbwe esawa zaaluli size zaki size za kakati nga Allah bwagamba nti olunaku lumu yaga nti ka alfi sana mima taudun guludi yange emyaka emeka olukumi mbuna zili ennaku zaabwe wezi tubezakola nesawa zaabwe wezi tubezali ala kulli halin Allah yamanyi bawangalirayo bbanga ki wallahu taala aalam
Naam barakallahu fikum ono muganda wafa abuuza nti bwe nsala duhiya naye nga titi bansalira aqiika duhiya yange eba ntuufu
zuhiya ebeera ntuufu zuhiya ibada ne aqiika ki ibada zuhiya ekakatako ggwe newankubadde nga si yatteeka ku ggwe inda kathirin min ahli lilm eri ku muntu ono nyini waayo ate aqiika fi haqi laaba aqiika abawalimu bonna balaba nti kitaawe w'omuntu oba abazadde b'omuntu bebalina ogikola ki ogimukolera so si ye kati oba osaza aqiika yo fa aqiikatuha fa al udhiya sahiha bwoba osaze zuhiya yo zuhiya ki ntuufu wallahu taala aalam
Naam barakallahu fikum ono abuuza nti bwasangibwa nga ayina omusulo mu nju kiziyiza malayika okuyingiramu
kyetaaga okwongera okunoonyerezaako naye sinaba kukifunayo mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ennyumba erimu omukojobo omusulo tegenda mba malayika wabula kyamanyiwaako eki nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti innal malaika bamalayika la tadukhulu baita tebayingira mu nyumba fihi kalbun wala suura erimu nnyo embwa yadde ki yadde ebifaananyi ama ekyomusulo sikimanyi wallahu taala aalam
Naam barakallahu fikum muganda waffe abuuza agamba nti bwebanga aqiika nzikirizibwa okugyesalira mpita mitendera ki
aqiika abawalimu abasinga obungi balaba nti eri fi haqi la aba abazadde bebagikola ki bebagisala illa baadu shafiiya okujjako abamu abashafiiya abalaba nti aqiika esobola okusalibwa omuntu nga ye kennyini bwalaba tebagimusalira asobola ogyesalira olw'emigaso egigikola ki egigirimu kati netugamba nti bwoba oyitidde mu bashafiiya n'ogisala era tewali misoso gyonna giriwo gwe sala abamu kuba wali mbala banti kwata sente ziwe kitaawo akusalira akiika bwaba akyakola ki akyaliwo bwaba taliiwo kiba kitegeeza kwata akiika ogyesalye nini yennungi Allah ajja kugikkiriza nga tuyitidde mu kawulu oba mu ndaba ey'abashafiri eyo wala ilmu inda Allah.
Baraka Allahu fikum abatulaba n'abatuwuliriza nyongera okubajjukiza nti tuli ku Aksam Muzirimu Nasaledde and Boarding Primary School, essomero lyaffe ery'obusiraamu wano Ennyenje. Tugenda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo byaffe. Sheikh ono abuuza nti dduwaaki ezisomebwa mu kusaalira mayiti ku takibiira ey'okusatu n'ey'okuna.
Edduwa esomera omuntu nga tusaalira mayiti olw'obufunda bw'obudde ayinza okugenda mu kitabo kye bayita Husnul Muslim. Edduwa emu eyogera etandika egaa nti Allahumma ighfir lahum oba Allahumma ighfir lahu warhamuhu waafihi waafu anhu waakirim nuzlahu. Zikiri eyogenda ogyekwateko paka gyekola ki gyekoma. Edduwa eyokubiri egaa nti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يذكري يتكسمر متكبيرا ياتي يوكساتو يوكسابير ومشي ومفو زي كواتي كونيو إن شاء الله تعالى جندي ومواليمو أزي كواتي أزي كويغيري زبوشي برونجي ولو ذكري egamba nti Allahumma la tuharrimna ajrahu wala tuftinna ba'dahu. Ezikiri paati kudduwa eyo okumeka eyokusatu eyo abamu balowooza kibula Sheikh Ibn Uthaymeen mu kitabo kye kibayita Sharuhul Mumti' ne mu kitabo kye ekya Fatawa fi Arkanil Islam yannyonnyola nnyo ku nsonga eyo ng'atulaga nti ekyali badde ekituufu mu takibiira ey'okuna muntu kwesabira oba kwesabira mu abasaaliddwa muki omufu nga musaba mutya ye yaleeta n'edduwa naaga nkyali badde ekirungi naga nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaaba annaari. So seeno zikiri abantu gyebalowooza nti gyebamanyikiddeko mu butuufu azikaali ahadisi entuufu ezajja ku ekyo zaalaga nti zikiri eyo esomebwa eri ku paati ya zikiri eno yaki eyowakutakibiira eyokumeka eyokusatu. Wallahu taala alam wabaraka llahu fikum
wafikum baraka llah.
Mazhabu kikyayakiikirira ekyo
ebeera
ku yakuna
basinga era kasa tufundikira takibiira eyokusatu ng'eyokuna tugamba nti allahumma la tafitina badahu filana kale bwe gutyo bwe gutambudde nago insha allahu taala. Ono abuuza nti gamba nti okusimbuliza omutima waliwo omusajja gwe basimbuliza omutima muludda mu USA nga bagujja mu mbizi ne baguteeka muntu kikkirizibwa?
Kyajja mu bujulizi mu Qur'ani nga Allah yatugaana okulya embizi n'atugaana n'okulya ebifudde n'ebigwa mu ttuluba eryo ng'omusaayi era n'abayudaaya Allah yabibagaana mu diyaani ebbiri. Naye wajjawo khilaafu baina ahlu lilmu abaffe singa omuntu ayeetaaga ggumba ku mubiri gwe Allah n'agera ng'eggumba lye balina omumuteekamu eriyinza okunyweramu lya mbizi yeetaaga nsigo ng'ensigo esinga okubeera ennungi okufiitingawo yaki ya mbizi. Yeetaaga mutima omutima ogwali mufiitinzeemu gwaki gwa mbizi. Ahal yajuzu zalik nga babuuza nti ekyo kikkirizibwa? Kasiru min ahli lilmu bangi naddala abawalimu ba Azhari Sharif baalaba nti kikkirizibwa okubeera nga tusimbuliza omutima ogwo oba ensigo eyo nga bagamba nti eyo hailulatu al ittirariya mbeera ya buwazi kuba Allah yagamba ne mukulya embizi wali yagamba nti faman yuturra ghaira baghi wala aadi fala isma alaihi. Yenna Allah gwageredde n'akola ekintu ekyo olw'obuwazi kuba embeera ebeera ya buwazi toyina alternative wala aadi nga toyina bulumbaganyi nti kali nkikole kibeerawo kibeere fala isma alaihi abamuteekemu omutima gw'embizi tewali ki tafuna zambi Allah aba yakusonyiye dda. So tugamba ndifatuweyo eri akarabu ila sawabi mwe tuba tunulide hailula tile itirariya mumbere yobuwaze eri akarabu mina asawabi yechasinzo kubera kuchitufu lwachi anti munnange embere bera ya buwaze okufiru obulamu bw'omuntu kyekisinga okubeera ekinene okusinga okukola ki okubeerawo so okubeerawo kw'omuntu tukwetaaga naye Allah agezenga okubeerawo kwe kulina kukozesa ki kukozesa mbeera eyo tusobola okugikozesa tusaba Allah tabaraka wataala atutaase afaana Allah wa iyakum alime tutuusa mu mbeera ifaanana bwetyo wallahu taala alam.
Allahu akbar. Allah bakugeredere inshallah abitutaase ya rabbi. Ono muganda wafe abuuza nti obutembeyi kukuba mu Kampala obusiraamu bwogera kuki
okutembeya omuntu okubeera omutembeyi kukuba mu Kampala bano abatembeyi bebagoba kati kyabuuza nti nze okubeera omutembeeyi obusiraamu bwakyogerako ki obutembeeyi busuubuzi muntu okwata ekintu kyo n'ogenda okitembeeyo kituli si mu Kampala yokka aleke kibuuliza ku levu ya Kampala naye akibuulize ku Kampala n'ebitundu ebiki ebirala obutembeeyi buli halaali kasita obeera ng'osuubudde ki halaali wabula ye ekibuga kya Pulezidenti Museveni ayinza okuba ye takyagala mu baki batembeeyi ekyo kiyinza okuba kiri gyali nga omukulembeze waki weggwanga naye obusiraamu bwo bwayisa obutembeeyi nti buli ki buli halaali gye tuli naye ye ng'omukulu weggwanga lino ayinza okuba ye yalabye nga ye tayagala batembeeyi mu ki mu ggwanga saalu llaha alafu walafiya
ono abuuza wanyagamba nti singa abeera mu Ramadan omukyala n'amukwata mubyegatta amyavunaanibwa okusiiba
owekitiibwa Allah tabaraka wataala yasinga okumanya ku nsonga eyo wabula omuntu bw'abanga akakiddwa naddala ateekeddwa ku gani point Allah yatuleeta kaida nti addaruraati tubiihu almahdhuraati almahdhuraati oba okakiddwa ebintu ebyobuwaze bifuula kaida eyo yajja mu bafuqaha nti bisobola okufuula ekintu ekibadde haramu nekifuuka ki halaali era Allah takukwata olwa ayireega nti faman ittura gaira baagi wala aadi singa okakibwa bakutadde ku gani point nti kikole fala ithima alayhi gwoba tolina musango era tolina kyokola oli akikoze yaalina okukola ki naye bw'abanga oyina engeri esobola okugaana lekagamba nti bakkasi kuba wabamu agamba buli mukyala we mukyala alina maanyi kyagasobola kukaka lalala abamu bogira ebintu nga maama akuulya mukyala nkase si kyangu sheikhe so abantu bakiteekeko nnyo obwongo tuyinza okukitoli nakifuula nti alhamdulillah bankase buli kaseera nga bamukola ki nga bamukaka so tugamba nti la tumala kwetegereza kiki kye bakozeseza wiponi kiki gye bakozeseza okukaka batadde ku gani point bakukulumiza njala nti wantovaawo n'ebifaanana bwe bityo awo tumugamba nti oyo talina musango naye bwe kibeera ng'embeera bwetyo bweri nti gwe kennyini oyina makharaji osobola okufuluma osobola okukivaamu mu ngeri yonna awo tukugamba nti eri ezambi ddene era kola kiri ekyokubeera ng'osiiba wallahu taala alam.
Naam, barakallahu fikum. Basajja mwegendereze, kuyinza okubuuza ekitasoboka. Omuganda wafe abuuza nti okukwata vidiyo oba kamera mu jjuma khutuba egenda mu maaso naye ono n'abeera nga lukumaani bw'atera okubeera ejjuma ye era mulwetya
kyajja mu hadisi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aga nti man massa alhasa omuntu akwata akayinja walimaamu yakhutubu nga imaamu akola ki awa khutuba faqad laga aba azanyidde mu ki mukhutuba ye wabula wajja nawaziri zino nti tukwata obutambi obwo netubuweereza abantu abalala ne basitafaada khutuba ng'eyo yeetaagisa abamu kuba wali mbalaba nti ekyalibadde ekituufu ono wa jjuma yalireese enniya ya kusaala ki kusaala jjuma eya khutuba n'agivaamu kitegeereka yajje nga niya ye yaki yakwata jjuma abeere ku mbeera eyo bwe yamala okukwata ne bagamba nti ti aqimi ssala ng'olwaleeta niya ey'okusaala ki ejjuma wallahu ta'ala alam wa imma entaye ganjule jata ganjule yinzo kumaliza nga khutuba takoze iki tajifunyemo olwa hadithi eyo ensonga eyo kubiri abagamba nti yinzo chikola kuntandi ko mulundi gumu bwamala nali taniya yo kuyingira mu khutuba naga nti nzi enteze insha Allahu ta'ala kijja kijje nabiranga bamaliza khutuba nalyo kakajjawo obana akitinkanya mu ngeriye nabiranga tazanyira muki mu khutuba ye barakallahu fikum na ye abamu kuba wali mbala bantu kisoboyera na cho kujira mu hailula til al itrariya mu mbere yobu waze soboro kuberanga kiri kyakuwa kugamba okukwata ebigambo ebibirenga bituka ku bantu ngero omuntu wabera nga musirikali natuka mu masjidi nga yayina kukuuma gwe mulimu gwe gwayina okukola alinda abalala akole ki alyoka asaale oba abeerenga akuuma okutuusa mu kiseera aveewo mu kiseera ekirala ayinza okubeera ng'akikola olw'obuwaze bwe kityo naye nga wallahu ta'ala alam akikoze mu ntandikwa n'akireka kyekisinga okubeera ekirungi oba agambye nti alhamdulillah niya gyendeese yakukola ki yakubeera nga nsaala jjuma fala baasa bihi tulabanga kyekisinga okubeera kiki ekirungi wallahu ta'ala alam.
Naam, barakallahu fikum. Ono muganda waffe abuuza nti singa aba yasiibye oluvannyuma ndowooza lw'okulya kidaako naddawo neyebaka nga tannasala na subuhi agenda okuzuukuka bwati nga yeeroteredde okusiiba kwe kulamulwa kutya?
Omuntu yeeroteredde oluvannyuma lw'okubeera nga subuhi etuuse azuukuse okusiiba kwe kutuufu lwaki okweroterera ne waba avuddemu amazzi okweroterera kuli fauka taakati l insaani kuli waggulu wa busobozi bwaki oba tosobola nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti rufia al qalami an thalaasi abantu ba miteeka esatu Allah yasitula ekkalaamu tewandiika naye mu bo ani naimi omuntu eyeebase hatta yastaikida okutuusawo ng'akoze eki ngaazuukuse kati omala kuzuukuka ekkalaamu neryoka etandika okukola ki neryoka etandika okukubala nti omusajja ono bwati kati by'okoledde mu kiro byonna owekitiibwa Allah tabaraka wataala takukwata genda mu maaso n'okusiibako mu tulo by'okoledde mu tulo byonna owekitiibwa Allah takukwata gwe genda mu maaso n'okusiibako okusiibako kutuufu wallahi ne weeroterera misana sajja yeebaseemu awo misana Allah namugirira neyeekola ki naavaamu amazzi ag'ekikulu tugamba nti omuntu oyo okusiiba kwe kuki wa in amna ne bwavaamu amaki amazzi tugaa okusiiba kwe kuki kutuufu lwaki nti ebiri mu tulooto biri waggulu waaki wa busobozi bwo tolina kyosobola kontrolinga mu mbeera efaanana bwetyo barakallahu fiikum wajazaakumullahu khair
wafiikum barakallah abuuza agamba nti music yali haramu era singa ali haramu how can control it
abuuza ni music yali haramu naam bila shakka anna almusiq haram teri kubuusabuusa omuziki guli haramu olwa hadithi yajja mu bukhari nga nabbi waffe muhammad sallallahu sallam agamba nti layakunanna aqwaman waliwo abantu abagenda okujja yastahilluuna alhira nga qiyama enaatera okutuuka bafuule ebintu bino halaali nga babikola kyere tebafaayo ngaate allah yabifuula haramu mubyo alhira bwe bwenzi n'agamba nti waalkhamuru n'omwenge walhariiri n'engoye zaaliiri walmaazif n'omuziki almaazif abantu bagenda gukuba kyere nga bo tebafaayo ne ahadisi endala nyingi waliwo abantu allah bagenda okufuula qiradatan wa khanaziiri enkobe n'embizzi nga qiyama enaatera okutuuka nabbi bwe yakyogera abasahaba baabuuza nti abantu abo baali lam yakunu yusalluun baali tebasaala nabbi naaga nti wayasuumuuna n'okusiiba bajja kuba basiiba nga bakola emirimu gyonna ki egyeddiini naye ittakhazu almaazif baafuula myuziki nga yembeera yaabwe ya bulijjo baatu ne bawangaala n'ekibi ekyo nga bakiwangaaliddeko fa asbahu waqad musikhu qiradatan wa khanaziir bukeere ku makya nga allah bafudde embizzi naki na nkobe kati tusaba allah tusaasira tutaase omulembe ogufaanana bwe gutyo tulaba nga gusemberedde lwakufuula muziki nga ye system bw'atabeerawo balabanga abali kulumbe babeeranga abali kulumbe kati embeera efaanana bwetyo ya kabenje kubanga n'abawalimu abamu bagibinkiddemu genda okuwasewa omuwalimu wallahi nosanga omuziki nga gutokota wali gwe wewenjula n'odduka abaana ne babazinira bali bukunya babamansulira kati ebintu tebifaananabw ebityo nasalu llah alafu walafiya saba llah bitutaase byabulabe nnyo eri umma eno kati singa abeera haramu mu kontrolinga entya gwe buli wekajja nga akagombe ka music ngaozikiza kontrol eri muki nze wange nakifuula tteeka kuviira ddala ku mukyala saba allah tabaraka wataala abakyala abaŋŋondeze abakulizeemu ekyo kyembataddemu nti bwe kajja ku tv nga kuzeeku kabeere kintu kya music babizikize n'abaana bakimanyi nti omuziki enkola si ya busiraamu si yaffe enkola ya sheitaani kwegamba bw'okimanyiza abantu bo baba kitegeera nti bwe kityo bwe kirina okukola ki bwe kityo bwe kirina okubeera kati bwe tyo bwe tukontrolinga bwe kennyini kyejjeeko mpolampola gati okisike azamata llah obunene bwa allah yaziiza ki yaziiza omuziki osika obunene bw'omubaka muhammad salallah alai wasallam yaziiza omuki yaziiza omuziki ne bw'otasobola kusika allah bwafaanana yaziiza ekyo nabintu tusobola bikola ki tusobola bikola saba allah tabaraka wataala atutaase naye nga ammati lbalwa ekintu ekyobulaba ekifaananabw ekyo kyabuna mu bantu baffe abasinga obungi saba allah atutaase
amiina ya rabbi abasiraamu twewale omuziki yadde nga gunyumira emitima gyaffe naagamba nti njawulo ki eriwo wakati wa bino ebibiri insha allah ne biidhinillah era kyekisingako
ekigambo insha allah owekitiibwa allah tabaraka wataala mu qur'aani ekikozesa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghada illa an yasha allah illa an yasha allah yagamba owekitiibwa allah tabaraka wataala nti togezanga okwogera ekintu nti ŋŋenda kukola ekintu enkya ŋŋenda kukola ekintu enkya illa an yasha allah okugjako ng'ogambye otya insha allah insha allah kitegeeza allah ayagale oba osaba dduwa osaba allah ayagale allah ayagale insha allah allah ayagale oba kwagala kwa allah tabaraka wataala kuba okulembeza tyamakulu wama tashauna illa an yasha allah tosobola kwagala gwe okugjako nga allah akoze eki ayagadde era ne biidhinillah allah yakikozesa n'agamba nti bwe babeera nga muli kikumi musobola okukola ki okuwangula ebikumi ebimeka ebibiri biidhinillah ku lw'obuyinza bwani wa allah ne isa alaihi salatu wassalaamu allah bwe yali amwogerako yayogeranga nti watuhyi lmauta biidhini amakulu ogenda kulamusa ebifudde ku lw'obuyinza bwani bwa allah tabaraka wataala kati kullun sahihi naye abamu ku bawalimbaga nti kisinziira wawe okikoze eki wekyogeredde okubeera eki kyasinza okubeera ekyomugaso naddala ku bintu ebirimu kudura ebirimu okugera kwa allah naddala okuli kauni ekyali badde ekisinga okubeera ekirungi muntu kukozesa biidhinillah naye ebirimu okugera ŋŋenda kuntuusaayo allah nsaba ntuuseeyo nja kukola ekintu enkya ekyali badde ekirungi muntu kukolesa ki insha allah era ye sunna yezikiriyaawo omuntu okugamba insha allah ng'alina kyayagala okukola okwosa enkya oba okukola ddi okukola luli ama ebintu ebirimu amaanyi ga allah tabaraka wataala ekyo kiteekemu biidhinillah naye nga byonna kullun sahihi byonna bikola ki waliwo n'ebirala ebibifaanana nga biawunillah nga biawunillah bimashiatillah n'ebifaanana bwe bityo era nabyo birimulhaqu biinsha allah wa biidhinillahi azza wajalla wabaraka llahu fikum wajazakum llah khair
onaabuuza nti mazzi ki agajja olw'obunyogovu mu muntu agava olw'obunyogovu
amazzi agava mu muntu olw'obunyogovu geetaaga okwongera okukolako risaaki sikimanyi ekyo naye nga kyemmanyi nti amazzi agava mu muntu tulinamu almaziyu walwadi walmani netubeeramu ne agava mu mukyala mu mbeera ezaabwe eza bulijjo furazaati ezo ezitera okubakola ki okubavaamu naye tulina albawulu netubeera ne mani netubeera ne wadi netubeera ne maziyu nemaniyu agugema za agama nyikidwa agava mchi agava muntu wallahu ta'ala alam
ata agava muntu nga kusiba kusitulo obuzito
olo kusitulo obuzito la sigamanyi
wana juwa agava obuzita
waluwa agava agava munga bati situlo obuzito
ndoza
si manchizo kubanga chiru wadeche ala ya amanyi ukuja konga ategeza muntu uyo na ye ntuyo tutegeza maya khuruju mina sabilaini ainzo kuba cha badaya tegeza ibi furumia mubimu kumakuma ameka abili
ntu yozo zifuruma mumbiri
gwenna aa barakallahu fikum unabuza mama wa nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam yami
yajja mu Qur'ani nga Allah tulaga tata wa Ibrahim wa isqala Ibrahim li abihi azara atatakhizu asnama na aliha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin Allah tugama nti mchisera Ibrahimu ya gambira chitawani azar namu ita azar Allah watu ya mutuma wa inkana hunalika khilafu baina ahli ilm hal azar huwa al ismu al hakiki li Ibrahim echi gambecho azar yirinya liya Ibrahimu tuf oba waliwa manya marala waliwe bigambo binji wakati waba walimu ni ala kulli ya Allah ya gamba wa isqala Ibrahimu li abihi azar Allah aganti Ibrahimu ya gambira chitawe azar atatakhizu asnaman aliha tatu furaba ama sanamu nga biba katondabu inni araka wa qawmaka fi dhalali mubin tata nkuraba nabantu bomuli mbubuzo wachi erinya lya chitawe Allah na alitubulira na yeri ya mamawe Allah teyalitubulira misira iliyati baleta bingi na yenze bisibi besingirako kubanga bayogera n'abantu botasubira kubera nga babogerako so tetujja gama nti mama wa Ibrahimu bali bamuyita bwe bati kubanga Allah teyakitubulira era sikimanyiyo mu hadithi entufu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubulira mama wa Ibrahim alayhi salatu wassalam
naam barakallahu fikum ona abuza gama nti omuntu bwayenda tauba yokumutekako haddi yeba tauba ye
omuntu bwaba yenze tauba ekyasinze okubeera ennungi 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 okubeera nga yeenenya ne bamutuusaako haddi ye obujulizi buli luddawa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumukyalo oli yeereeta bamutuuseeko haddi kigambibwa Khalidi yamukolimira abaga nti Umar yamukolimira naaga nti la'anatullahi alayhi Allah amukolimire zaani kalibu enzon abinaga nti la tal'anaha tugeze mukolaki fa innaha kataba tauba akoze tauba abantu be Madina bonna ne bagikunganyiddwa kuteri asobola kubeera nga ajenkanankana mu tauba gyakoze ekijakoze nekibeera nga tauba y'omuntu wayenzi kubeera nga bamuwahaddiye wabera wa kibooko bamukubbe kibooko wa tagribu sana n'okumusiba omuki omwaka wabera wa mayinja bamukube haddi yaki ya mayinja paka Allah wakola ki wa mujulula wallahu ta'ala alam yenenyeza obwenenya Allah asobola okumusonyiwa wabula kiri kye kisinga okubeera ekirungi bisiŋŋana bwagenda maaso ng'asaba Allah Allah musonyinya asobola okumusonyiwa barakallah
erona abuza zanti njawulo cheri wakati wa istighfar ni tauba
al istighfaru chiri talabu al maghfira kusaba Allah tabarak wa taala kukorachi kusonyiwa amma tauba kitegeza mu ruju ila Allah okuddukira eri Allah olw'ezzambi lyokoze ki lyokoze ngo ataruju maghfiratahu ngo subira Allah kukorachi okusonyiwa bwe bityo bitegeeza istighfaru talabu almaghfira kusaba Allah ansonyiwa Allah ansonyiwa ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola ngo oluusi nga talina na zambi lyakoze ki lyolabanga akoze nakitukuutira misalu zalika ma baada kulli salati oluvannyuma lwaki assala nabbi sallallahu alaihi wasallam jaa fi lhadithi bweyatolanga salamu istaghfara thalatha yagamba astaghfirullah 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 bwatu byagambanga anabafa alayhi salatu wassalamu rusi yakikolanga ne mukhutuba innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu yakikolanga alayhi salatu wassalam orusi n'agamba nga wakati w'envunnamu ebbiri, rabbi ghufirli rabbi ghufirli, talabu lmaghfira, ng'asaba Allah amukoleki, amusonyiwe. Amma tauba, ebiseera ebisinga obungi etera okubeerako n'ezzambi omuntu lyeyakoze ng'alimanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala namusobezza mu kino, n'agenda n'akola tauba gyali. Kyekyo Allah ky'agamba nti ya ayuha allazina amanu tuubu ila llahi taubata nasuha, abange mu abakkiriza muddukire eri Allah musabe okubasonyiwa, mukole tauba, mwenenye olwenenya sikyaddira. So mumbeera efaanana bwetyo, tauba eyawukana bwetyo ku ki, ku istighfaru, naye nga waliwo ebituuka nga byagala okukola ki, okufaanana wali ilmu inda Allah.
Naam, wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Abatulaba n'abatuwuliriza ku Rawda Islam Media, twongera okubajjukiza nti olwaleero pulogulaamu yaffe tugikoledde wano ku ssomero lyaffe erya Aksam Muslim Nursery Day and Boarding Primary School erisangibwa Ennyenje Mukono mu municipality. Twongera okubajjukiza ku namba z'essimu ezikwatagana ku ssomero eryo, tulina 07 08 19 68 4 07 08 19 71 n'eya director 07 72 93 37. Essimu ezo bw'ozikubako oba omanya bulungi nnyo ebisinga okukwatagana ku ssomero lyaffe erya Aksam Muslim Nursery Day and Boarding Primary School. Sheikh oyina kyoyongereza ku baddu biidhinillahi ta'ala?
Kye tuyinza okusiibula nakyo abaddu, kisookera ddala tubakuutira ebiseera bitulimu byakuzzaayo bayizi kukola ki,
kusoma.
Abaana mbaleete mu masomero nga galiwa nga gano, abasoma eddiini yaabwe insha Allah, abawalimu webali ababasomesa mubaleete basome eddiini. Bino byanjawulo okuna amasomero agasigadde agatali gaki gaddiini. Amasomero gafa ageddiini ga miteeka ebiri, waliwo amasomero agali ku musingi gwa umeya, newabeerawo n'amasomero agali ku musingi gwa isilamiki. Akati essomero lya isilamiki gwe litwale nga enamba wanu bikwatagana n'eddiini konko, newankubadde nga abamu balimba akola isilamiki nga si isilamiki, wallahi n'agiteekawo isilamiki naye nga siki si isilamiki. Nobeerawo amasomero gaffe aga nga nzizeyo ku ga isilamiki aga amanyweva agali ku musingi gwa isilamiki gabeeramu abawalimu ne classes ez'enjawulo, P1 ey'eddiini, P1 yaki ya secular, P1 ya P2 ey'eddiini, P2 yaki. Kati guno gwe musingi gwe tubogambako gwe tubogerako gwaki ogwa Aksamu eno oba Aksamu, nti bali ku musingi ogwo ebibiina babitambuliza wamu era baatuuza saabya nga tutuuza nabo omwaka ogukoze eki oguwedde. So bw'oleeta omwana wo omusuubira nti agenda kusikola ki, kusomerawo ebintu bimeka, kwata jinja limu n'okasuka n'obeera ng'okubya ebinyonyi bimeka bibiri mu ssomero erifaanana bweriti. Amasomero ga umeya bayigirizaayo nnyo ebiseera ebisinga obungi mwana wo kusaala. Mwana w'asobodde okusaalako akakaya kabeerayo mugamu. Waliwo nebutabeera nga tebabikkiriza, naye babeerayo n'emizikiti gibeerawo ku geeti mu masomero ago agaki agaumeya. Era yaddeko okusinga ate agabakaafu pyuwa, era omwana wo kumutwala mu ly'omukaafu pyuwa tukubiriza nti kale at least mutwale muki, mutwale lyaumeya abeereyo, naye ngeri omutindo eriri ku mutindo ye masomero ga Islamic. Waliwo amasomero agamu agaumeya amatontono nga mutufu gagezezzaako sababu abawo bulungi klasi ezo zokuziteekayo. Nakirabako wali kuseeta umeya basomesa nga sibu, waliwo klasi paka P5 yadde tebanatuuza saabya, naye bagezezzaako abasiraamu abo okubeera nga nawe insha Allah tunaafuna obudde tujja kgendayo tubeere nga essomero eryo tulibalaga. Kamera zaffe we zituukawo lijja kubalaga biiznillahi taala. So tubakuutira insha Allah abaana mbatwale masomero agafaanana bwe gati, bwe tumalirizaawo bwe tubanga tetusobodde Allah agezenga tewali alternative yonna yakutwala mu ssomero lya isilamiki naye lyaumeya liryawo, mutwali mu eryo. Bwe kiba kigaanidde ddala okubeera nga ojja mu isilamiki, tukugamba amasomero ago agalina omusingi gy'obusiraamu niwe baberanga mbera ya wetu na ingali ya busilamu kale mutwalao insha Allahu taala abantu abamu bajoga masomero gafaga gaume bagateka mu bakulembeze nga siba silamu kati mwana bagenda mulagira ki iyo jogo yake yenyini nyini ilikoze iki eliwedde milimu kale mva waguru nga mbagama nti insha Allahu taala tuliko akisam tuinzo kukomawo omulundi era omulala okwongera okubategeeza ekifo kino insha Allahu taala mbagambye nti abaana abasoma Qur'ani webali abatuula ekyomusanvu ekyeddiini bakola ki webali insha Allahu taala era n'obubonero bukola ki n'obubonero bumanyikiddwa bwe baafuna baakolera ddala bulungi ku sayidi ekwatagana n'eddiini soka ate n'oluzungu baki barungi insha Allahu taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khair
wafikum barakallahu waliwo omusajja omu alevirandi yagamba nti omuntu kwosinga kwomulabira nti ayagala eddiini ye kwe kutwala omwana mu ssomero ly'eddiini ye
Allahu akbar kigambo kinene nnyo
gwe bw'okwata omwana n'omujja wano kwakisamu
twasizzaayo
eddiini ye kitegeeza nti oyagala eddiini yo naye bw'okwata omwana n'omuteeka mu ssomero etali ya ddiini yo kitegeeza nti nawe eddiini yo togikola ki togyagala twongera okubeebaza biidhinillahi taala betutambude nabo muganda waffe Lukman abeera ku kamera twongera okubeebaza abatuwuliriza n'abatulaba nti biidhinillahi taala tujja kufundikirawo insha allahu taala ate omulundi ogujja olw'omukaaga olujja era tujja kubeerawo mukwanukula ebibuuzo twongera okubakubiriza okutegeeza bannammwe pulogulaamu eno okugibeerako tusobole okusitafaada mu yo biidhinillahi taala kyennyongera nze okukubiriza seeka mwe abaawagalwako nti okukubiriza ennyo abasiraamu okwongera okubeera obumu busiraamu bwaffe naddala obwa Uganda nti tubeere bumu abasiraamu ffenna biidhinillahi taala tweggyemu embeera y'obusosoze mu busiraamu n'embeera ey'okweraba obubi mu mbeera ezitagwanye mu ddiini yaffe busiraamu allah kyeyatukuutira wa atasimu bihabulillahi jamia wala tafaraku tikwetematemanga tubeere bumu biidhinillahi taala
alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a abagenda baddira eddiini yaabwe nga bagitematemamu
obubinja bubinjabinja falihun kabinja we kali kasanyufu naffe tubeere bwe tutyo yagitugaana beera w'oli naye nga toli musanyufu kubeera mu mbeera gye tulimu tulina kubeera mu mbeera nnungi mu mbeera yabumu mu busiraamu bwaffe mu ggwanga Uganda wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair nsigadde ndi Isihaka Musa Lubowa ne mukadde wange Sheikh Abbas Zubairi Senkuba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.